Ale, 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 yo.
Ale, ale. Uri Sunday kuri church, za jama boneka. Counting my blessings, na menye yukangonda. Momenti sanswe, za jamo shimira. Mujiza na mubiri, na gwajanja kure. Amenya kona yobje, akanyoburi ntirikwiye. That's why I say hallelujah. Nakupenda Jezi, poke asifa. Aye, nakupenda papa, unaweza yote. Barabulisa mwenye kazi, ugachubi nyekeza. Nakupenda Jezi, poke asifa. Iwanje bila kara. Chabono musoro na kupenda Jezi. Unaweza yote. Mumusozu hagaze, 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 hagaze. Those are my problems, but my God is bigger than everything. Nanyogo kuru ya vuzeko, waji yomu jendi mbede. Nanyuzanyi mane, nuza tume, nzuzu gurgwa. Na mina sema ame, 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 ame. Niyo matatu bisa me, ame, ame, ame. Na kupenda Jezi, poke asifa. Poke asifa. Na kupenda papa, unaweza yote.
Aleluya.
Parabulisa mwenye kazi. Ugachumi nyekeza na kupenda Jezi. Poke ya sifa. Iwanje bila kara. Kachabono musu.